New Eagles.
Yansanga bawana mbakoye kabakoza kabimba tadde ngane bomwenye sasa kusembesa teyayokeza chimama olona ntengulo mutima kasisira mwensula namwita nalaba namusembeza mukifuba awuliriza omutima ebigambo teyakozesa byanzikakanya namugamba bitono ndabe oba mwesigwa neyabe yange yenkula era katinswala ne bonyonyokera maziga ganjika ebintu bingi binnuma naye kisinga okunnuma yangamba nti yali anjagala naye yali alimba kuba mikwano gye yali agigamba nti nguno muswaza kyeyandabako kyonna yakinnyumyako nesiganiye abantu bonna balimba namwagala nnyo nga ne we mulekera nzira kyali yakijja kukikale nga talina takukyali yandinese naye nyama byange nakweka
Yandinese naye byama byange nakweka.